Sebastian, about Johnny speaking. God predict. Yeah, this should be cool. Yeah, about me. What's the man? You know that I can hold down. As a guy, need your fema wanuka. As a guy, I let you in shumfa. Need your matanga to a disinja number. What's the man? What's the man? What's the man? What's the man? As a guy. Sanga to alichinja. Wasema, you know that I can hold down. As a guy, nicho fema wanuka. As a guy, alichinjumfa. Nicho masanga to alichinja nomba. To alichinja. As a guy to alichinja. Wasema, wali sanga to alichinja. Luchere chelo wacha penji. Na pokera text namba ninoni. Which said, sepa get online. Pa WhatsApp I open in inudi. I'm not a bad guy. Wasema, wasema, walisanga tu alichinja. As a guy, walisanga tu alichinja. Wasema, you know that I can hold down. As a guy, nicho fema wanuka. As a guy, alichinjumfa. Nicho masanga tu alichinja nomba. Tu alichinja. As a guy, tu alichinja. Wasema, walisanga tu alichinja. Umutimu okutemu wasema ninjiyo. Umbiat brother maniyo. Mupamba watorele chivale mayo. Ubutiketi uwe mkoyo.
Sema mwasanga nalikula kare.
Shekta nzipu nge chikare. Yona dairuti nge chikare. Juicy wivale kaba puide. Presage na feba ya mulungu. Shingira lionse chila na mulungu. Preskunga ntenoru kungu. Daipia iwera kapenja mpulungu. Wasema, you know that I can hold down. As a guy, nicho fema wanuka. As a guy, alichinjumfa. Nicho masanga tu alichinja nomba. Wasema, walisanga tu alichinja. As a guy, walisanga tu alichinja. Wasema, you know that I can hold down. As a guy, nicho fema wanuka. As a guy, alichinjumfa. Nicho masanga tu alichinja nomba. Twalichinja, as a guy twalichinja. Wasema, walisanga twalichinja. Pabo musana, quality type ya pusana. Mixed fruit apo na banana. Nangu taonga tata kuchu wakana. Kuchu wa seka seka yangi la go wele. Nightstand kutelelo kuchiro ulele. Kebote type ya wangwele. Exisili ute chimba pele. Imeja te ine sirini. Uku batuna nko kuchipinda. Fake love was a guy na livinda. Conclusion no treat na surrender. Shout out to my sema Angela, Pete, Eliza, Chipo, Didier. Ayoni my sisters Nava guy guy, Vincent, Ian, Kushi, Nava chairman. DJShowstead.com.